Alpha on the beat.
Olipa man dem style. Kalipa Ramstar. Baby,
I want you.
Put it on Jagala Kutula.
No way.
Baby,
I want you.
It is a now watching my love.
Yeah.
Baby,
I want you.
Put it on Jagala Kutula.
No way.
Baby,
I want you.
It is a now watching my love. Masuga Musenta and Sokuguerida. Untabudo bunga de simanji wakulira Kutikito wananji baby katisembira Banja beko fasa nai baby bewale Bamira malsoba wako sesabuni Obulinji waputimucha msane babuni Nekuatako tugentu lambule muntu Sikulimba sikoda wabino vya alali Siku kwa mkwano neba nkura bisumali Gugwe netaka neba nteka katuri Kusawa msa mkwano tunku wa mnyuni Mpaniso wakulunga kaiti mubanga Baby
I want you.
Ranjaga la kutula.
No way.
Baby,
I want you.
It is a now watching my
love. Yeah.
Baby,
I want you.
Puli ranjaga la kutula.
No way.
Baby,
I want you.
It is a now watching my love.
Obude buzi vya wana vata za kuiriba. Wano mwichi wala wasana wana swigida. Nyugo tuluma nanga kubaido buhiza. Now time feel like say, omeda kusuza. Kiza vya kukamba baby na webamu. Tunyuminwe wadole mwasiramu. Nimtetu wala jesku ya kunyuamu. Nyongira kumukwa lea need some love. Kiupepe yewa yuri gali Monday to Sunday. Wakuwa kusama gali lembi yomaka. Gali lembi yomaka. Yeah.
Baby
I want you.
Puli ranjaga la kutula.
No way.
Baby
I want you.
It is a now watching my
love. Yeah.
Baby
I want you.
Ranjaga la kutula.
No way.
Baby
I want you.
It is a now watching my love.
Masuga Musenta and Sokuguerida. Untabudo bunga de simanji wakulira. Kutikito wananji baby katisembira. Banja beko fasa nai baby bewale. Bamira malsoba wako sesabuni. Obulinji waputimucha msane babuni. Nekuatako tugentu lambule muntu. Sikulimba sikoda wabino vya alali. Siku kwa mkwano neba nkura bisumali. Gugwe netaka neba nteka katuri. Kusawa msa mkwano tunku wa mnyuni. Mpaniso wakulunga kaiti mubanga.
Kalipa Ramsa. Holy Pamandam style. January.